You're with SBS Radio.
Asbuucyo uun kadib markii sharciga laga siiyay dalka Switzerland, kadib 6 sano oo uu ku jiray harada Manus Island, Cabdiciis Maxamed oo qaxooti ah, aanna ku noqday u doodida qaxootiga ayaa qudbo ka horjeediyay kala fadhiga 41 ee golaha xuquuqul binaadanka ee qaramada midoobay.
Madam Vice President, my name is Aziz. For the first time in 6 years, I'm a free.
Gudoomiye ku xigeen magacaygu waa Cabdul Aziz. Markii u horeysay muddo 6 sano ah waxaan ahay qof xor ah. Waqti aan sii fogeyn waxaan ka mid ahaa qaxooti ay dawladda Australia ku xareysay xariyo ku yaal Manus Island iyo Nauru. Boqolaal ka mid ah wari halkaas ayay ku xiran yihiin. Waxaa gabi ahaanba dadkaas loo baabi'iyay maskax ahaan iyo jir ahaanba. Qudbada ninkan ayaa imanaysa iyadoo Australia kala bar ay kaga jirto 3 sano oo ay xubin ka ahayd golaha xuquuqul binaadanka ee qaramada midoobay. Mr. Maxamed ayaa ku booriyay golahan Australia ay xubinta ka tahay in xirida xiriyaha Australia ay maamusho mudnaanta koowaad la siiyo.
12 people have died, Madam Vice President. And over hundreds have attempted suicide just in the last.
Gudoomiye ku xigeen 12 qof ayaa ku dhintay, boqolaal dad ku dhawna waxay isku dayeen inay naftooda gooyaan bilihii u dambeeyay oo kaliya. Imisa kale ayaa dhimanaysa? Waqti ma harin, maalin asbuuc iyo bilna nooma harin. Dadku saacad kasta ayay isku dayayaan inay isdilaan. Arrintani waa dhibaato bini'aadanimo oo tallaabo degdega in laga qaado u baahan. Maalma ka horna, ururka xuquuqul binaadanka ee Human Rights Watch ayaa warqad furan u dirtay wasiiradda arrimaha dibadda Australia, Maurice Payne. Warqaddaas oo ku boorinaysa wasiiradda inay xoojiso codka Australia ee xuquuqul binaadanka caalamka, ayna Australia xirto xeryaha dibadda ee lagu haya qaxootiga. Warqadan oo internetka la geliyay ayaa lagu sheegay in sumcadda Australia ee dhanka xuquuqul binaadanka dhaawac culus uu ka soo gaaray sida ay ula dhaqantay qaxootiga iyo soo galootiga, waxaana lagu booriyay in si degdeg ah loo xiro labada xero ee dibadda ku yaala ee Nauru iyo Manus Island. Isagoo la hadlaya SBS News wax yar kadib khudbadii uu ka jeediyay Geneva, ayuu Mr. Maxamed ku sheegay in weli dhibaato ka haysato siduu isaga iloobi lahaa oo hore ugu gudbi lahaa wixii uu ka soo maray intii uu ku jiray xerada Manus.
I'm not able to celebrate the moment of happiness and the joy finally that after 6 years I have been.
Hatta ma awoodo inaan u dabaaldego waqtiga farxadda leh markii ugu dambeyntii 6 sano kadib magangelyo laysiiyay oo aan noqday qof xor ah, laakiin maskax ahaan iyo qalbigayguba wuxuu weli jiraa Manus. Waxaan weli dareemayaa inay tahay inaan sii wado hawsha oo aan dadka halkaasi ku jira weli u sii doodo. Edwina McDonald oo ah agaasimaha dhanka sharciga ee Human Rights Law Center oo ku sugan Geneva si ay ula socoto hawlaha golaha ayaa sheegtay in Australia waxoogaa ay qabatay sanad iyo barkii ay xubinta ka ahayd golahan. Hase yeeshee, Ms. McDonald ayaa sheegtay in guud ahaan saameynta Australia intii ay xubin ka ahayd ururkan ama golahan ay aad iyo aad u yarayd.
Australia has contributed in a few different ways. I think they've shown leadership on national human rights institutions.
Australia siyaalo kala duwan ayay wax ugu kordhisay golahan. Waxay ila tahay inaan hoggaan ka muujinay dhanka hay'adaha xuquuqul binaadanka ee qaran. Laakiin markaad isweydiisay in Australia ay wax ka qabatay xadgudubyada xuquuqul binaadanka ee caalamka, jawaabtu waxay noqonaysaa maya. Marka Australia loo barbardhigo dalalka kale ee isku marka loo doortay golahan, Ms. McDonald ayaa sheegtay in farqiga waxqabad ee u dhexeeya uu aad u muuqanayo.
If we contrast, for example, Australia with Iceland, Iceland joined the council at the same time as Australia. And what we're seeing from Iceland.
Haddii la isu barbardhigo tusaale ahaan Australia iyo Iceland, Iceland waxay ku biirtay golaha isla waqtigii Australia ay ku biirtay. Waxaan aragnay in Iceland ay hoggaaminaysay hadallo ama qoraallo wadajir ah oo laga soo saaray Saudi Arabia. Waxay sidoo kale hoggaaminaysay qaraar qabyo ah oo Filibiin loogaga soo horjeedo. Australia way diiday inay ka qayb gasho qaraarkaas. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iyo ganacsiga dalkan Australia ayaa sheegay in Australia ay door baaxad leh ka qaadatay xuquuqul binaadanka. hase yeeshee afhayeenka ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aal SBS ay weydiisay oo la xiriirtay in dawladda Australia ay jawaab ka bixin doonto codsiga Human Rights Watch oo ahaa in la xiro xiriyaha dibadda qaxootiga lagu hayo.
sbs.com.au